kifaananyi ekyakke n'eyali owange mukwano gwange yamutwala omutuufu yankombya sifunangayo kalasanyusa bwe nali njagala bamuba ekkubo ly'emakinje lyantama gye bapira omulenzi wange
music.com.